ውጣት አንገጅማታት ከመራዲዮ ቴሌቪዥናን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከልቲን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ አራ ከጣታ ኤብለኩት ተኮ በረኩ መለማ ትግደሚ ሰዲፍ ካንሲን ኬስ ሜስ አን ሱጅቤ ሆራቲ ሄሬር ሞርሚ ናኖ አማራ ከሰጣ ሰፋ ማጅሩት መፈፈራ ሆከሪ ኡመታ ፕሬዝዳንት ሱዳን ድራኒ አንጎራ ፎንቆንቼ ወጋ አፈር ለኮክስ ሴጅራ ሂመና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ረቲ ያቴ አቡካቶን ሳኒ ኦል ኢየቹፍ ጅሩ ሆጂ ኮሜዲ ሚዲያ ሐዋሳ ረት ኤሱን ካ ኤኛ በከማዱፍቴ ህንሴኔ ዲባባ ከስማ ኬኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞቲ ከናርማን ኦሊ ቆጲ ኬኛ ከሰት ኦዱ ወኒፍ ገባሳሌ ዲያታን ከሳቲ አም ኦዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርሰ
ታኒ ኦርዶክቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገለ ከናፍከምኑ ኩኖት ሶቺን ሞርሚ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ከሰቲ ዲጉምሰ ኡምና አዳና ንቻቲን ወልቀበቴ ሞቱማ ፌደራል አራቲ ታሲፈማጅሩ ጉያሻኒፊ ወልክታንሴ እትፉፉኒሳ በካሜራ ማጋለ ጉዲቻና ንቻ ባህር ዳር ከሰቲ ሞርሚቶኒ ጣካዳኒ ከራጭፉዳፊ ጎማ ጉቡዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ ከንብሰን የሙተኡ ጎዲና ወሎ ኪባ ማጋለ ኮምቦልቻ ከሰቲ ሲ ጅራቶኒ ሂሪራባውዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ አገርሲሰኒ ጎዲና ሻዋ ካባ ማጋለ ደብረብራን ከሰቲ ሞርሚቶኒ ኡምና ኢትሰብያቲኒ ወልትቡኡኒ ኢሳኒ ሲ ገባሰሜራ ወለተ ቡይን ሰከናን ከንካይ ማጋለ ደብረብራን ከሰቲ ዮየራቴ ነሞኒ ኩዳንዱኡኒ ኢሳኒ አከይኖለ ጅራቶኒ ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒጁ ለሞተን አጄፈመን ከነከሳ ወሬ ናኖ ኦሮሚያ ራቡካኒ ማጋለ ደብረብራሃኒ ሞራ ቻይና ጀደሙ ከሰቲ ቁበታኒ አከጅራኒሲ ሂማሜራ ማጋለ ደብረብራኒ ረቲ ካራን ዋን አጋዳኒ ቹፈሜፊ ይመሊ ገረፊንፍኔቲ ታሲፈሙፊ ፍንፍኔራ ገረካባቲ ታሲፈሙሲ አከይንጅሬ በካሜራ ጉያ ሐራ ሞርሚ ወንታ ሲፈማን ወልቀበቴ ማጋሎታ ባህር ዳሪ ፊ ደብረ ማርቆስ ከሰትሲ ዱካስን ለጋማ ከቱሬ ጅራቶኒ ሂማኒሩ መኑተምበሩምሳ አብሌን ደልደላቲ ፊ ወጅራሌ ሞቱማ ማጋሎታ ከነ ከሰቲ ቹፋሙኒ ሳኒሲ በካሜራ ወለት ቡይንሳ ከና ወልቀበቴ አጄቻራ ወተምረቲ ከራአንጋውታ ሞቱማቲኒ አማማቲ ኤፍሲ ይፈትገነመ ሂንጅሩ ቢሮን ኮሙኒኬሽኒ ማጋለ ደብረብራን ቶራ ሚዲያ ሐዋሳ ኢሳይረቲ አከይብሰቲ አቡኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ካንጎዲና ሻዋ ካባ አቡነ ቀለሚኒቶስ ግምቺ አቦቲ አመንታቲ ፊ ጃርሶሊ ቢያቲኒ አከይላናሙ ቀቡ ዋሚቸዲ ኢየሱስ ኢሳኒ በክሴራ ፓርቲን ሶቺ ቢያለሳ አማራ ዮካን አብን ተርካንፊ ሞቱማ ፌደራላ ኡምና አዳ ቢትኔ ሱዳ ፉዳቴ በላልፈቴ ሞቱማኒ አከያዳ ኢሳ ጅጅሩ ጋፈቴጅራ ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ ያመድ ሙርቶን ሞቱማ ኢሳኒ ናኖ ተኮቆፈ ካኒላለቱ አካይንታኔ ኢብሰኒ ሶቺ ኡምና አዳ ዲጉ ረቲ ሞቱማ ኢሳኒ ያደሳ አካይን ጅጅሬ ኢብሱ ኢሳኒ መስፍነራጌ ገባሴ
ናኖ ቡልቺንሳ አማራ ከሰት ቶንጀቶኒ ገርጋርሳ አባተ ተጃጅለ ገርጋርሳ ካቶሊኪ ካን አይሲአርኤስ ለማ አጄፈሙንሳኒ ገባሰሜር
ገባስኒ መደኡዱ ሮይተርስ ዳይሬክተር ቁንንምቲ አባቲቻ ኪምፖዚኒያ ከዋበፈቹ ዳምባሴ ወጀቶኒ አባቲቻ ለማን ካን አጄፈመኒ ማጋለ ቆቦ ከሰቲ አከታይ ይብሴ ጉያድልበታ የሙ አጄቻን ሱራወተሜ ሉካስኒ ሜሻዋራና ጉርጉዳ በከተነቲ ራወቻ አከቱሬ ኤሬዳ ናሞተን አጄፈመን ለማን አንጋኦታ ነገኛ አባቲቻ ከሰ ተኮካንታኒ ቹኦልቶን ጎይኪፊ ኮንኮላቺሳ አማሬክን ደያ የሙታን ናኖ አማራ ከሳ ሆጂረ ቱራኒ የሙገራ ፍንፍኔቲ ዴቢ አጅራኒ አካሃሌ ልቺ ኢረትራውተ ኤፍሲ ዳበተ ተጃጅለ ገርጋርሳ ካቶሊክ ኢራባይ በክሴራ ከራብራቲኒ ከሮራሞቱማን ፌደራላ ኡምና አዳናኖ ዲጉዳፍ ባሴ ሞርሙዳን ናኖ አማራ ከሰቲ ሞርሚን የሙታሲ ማማጅሩቲ ማጋለ ባህር ዳር ከሰቲ በላቦምቢ ከቀበኒ ናሞኒ ተባኩባ ሚላ ኢላላ ቱራኒ ለማዱዋኒ ሄዱን መዳዊ ሳኒ ሮይተርስ መዴዋን ሆስፒታላ ዋበፈቹዳኒ ገባሴጅር
አባተቱ ኩማሞቱ ሞታት ጃርማን ገርጋር ሳኛታ ኢትዮጵያ ከዘት ታንጠሚናን ገርጋር ሳረትራውት የቆረቻ ጅራቹ ሳከብሴ ማዲ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴራ
Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti daayireektara Itoophiyaa kan ta'an Claudio Bidar xalaa ebila shanii bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatii fi barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namootaan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessa akka galchee ibsaniiru. Daayireektarichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodan gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaa'ee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne lama midhaan gargaarsaa namootaan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaalaa Shireetti argamu keessa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kun eereera. Akka hojjetan gargaarsaa tokko madda oduutti himetti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan United States yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu.
Ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalee tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti walga'ii birraa baankii addunyaaf IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin torba geggeeffameera jedhan. Ergamni IMF tokkos torban darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aanga'oonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabra Madiin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduu taanteen naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees kibxataarraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru Bafaqaadu.
Antooniyoo Guutarees yemmuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshiir Umar Haruus simannaa akka taasisanii fi gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattootaa akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guutarees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaaf taasisan kanaan hooggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyattii ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biiliyoonii 2 olii akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuun danda'ame dibbeentaa 13 qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Pireezidant Joo Baayden gara biyya Aayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daawwannaa daangaawwan Aayirlaandi lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Baayden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25ffaa waliigaltee nageenya Aayirlaandi kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu.
Pireezidaantii Baayden kan Aayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yommuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltoota darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbii himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa John Kirby Pireezidaant Baayden garas deemuu isaaniitiif akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaant Baayden roobii borii gara Aayirlaandi kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyya Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaanaa isa bara 2018 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pireezidaantii Ayirishii Maayikil Haagiinsi wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Biden erga Belfastin gani boda guyya itta anu magalicha keessatti kan argamu University Ulisteritti haasa taasisuu isaani dura muummicha ministeeraa Biriteen Rishi Sunaki wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera.
በፈቃዱ ወዱዳፍ ነንገለቴ ፈጣ ገረ ገባሰታኑ ተና ጨኑሞ ወጋር ፈፋ ሆከሪ ኡመታ ወራኒ ፕሬዝዳንቲ ኡመር አልበሽሪን አንጎራ አከፈን ቆንጭ ታሲሴፍ ሆከሪ ኡመታ ካን ኢትካይ ወጋ አፈፋን ኤብለ ኩጠቱኩተውስ ቡልቺንሰ ሲቪሊ ገጣቡዳፍ አብዲንጅሩ ገሩ ህምልኮፍኔ ሶቺን ደገሰ ዲሞክራሲ ሱዳን አንጎፍ ወራና ወጂን ቀብሳይጅራ ሄንሪ ዊልኪንስ ሃላ ወራቀ በከማ ሱዳን ረት ካርቱም ራገባስን ኤርገ ኩኖ
ورراك سبول جين سر ورانا سودان او غوتي كورنا سدير توري خان عمر البشير انغور رابوس كيست مرميتو تير ماتنيف موتو ما سيفيلي سان ابجوتن امال كنرغمين ميركنيسا وتبجي بركم لما عبدك دمي توكو بول جين سر سيفيلي جوتا كودا سدير قفاف تروبود موتو ما نر ورانا هاران فونكولچا موتو ماتين انغو قبتي امس اتغافتا ما بيتي تاجرا Kendesan mormi guya guyan kartun ke satiga gefa mukata anjechun kadanda am Muhammad Ali waranito anna motumma demokrato ajalati jirachu qaba jedaneru
sebaran khapul ula fi khatawat katira
I mean the military authority should not be independent and isolated
abban taita kawarana kanira kawalabateif addabai taun qabujechu koti demsa demokrasi mirkane sudaf kun tarkamsi sabarbachi sada namoonni kanatti amanu qaban
mootummaa waraanaa ka sudaan jiyootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantuu dura teessuu paartii siyaasaa uumaa Maryam Al-Mahdi baati bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanit
this broad based government
mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya gidduu kanatti wal dhabdee keenya furuuf yaalla
garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbate akka jiru ni akeeku ministeera maallaqaa ka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitooteessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti
political forces need to sit around the table
mormonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaatti mootummaa siviilii sana ijaaran barbaaduu qabu kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu amma walitti dhiyaannee jirra
xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru kaameruun haadsan giddugala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti
The longer that this stretches on, I think the more ability
dubatar kifannan kun amma era tademetti dandetti waranni arkasadaran corporation won mallaka ke sagal facchu walitti dufenye diplomasi garfago tolfate yibba madake so kam madala radufu madalu umu yalu dabalade majede yada
Hala Al-Karib gare strategic initiative for women in horn of africa jedamurra kadubatanit jijjiirama argamsiisuu dhabuun kun haala akkaan balaamaadha jedhanii sababii isaa sennaa ibsan
because Sudan already a very volatile the military coup has failed
Sudan duruu baay'ee raafama keessa waan jirtuuf haalli baay'ee balaa qaba fonqolchi waraanaa geggeeffame mootummaa raawwachiif tu ramaduu dadhabeera haalli walii galaa jiru rakkoo guddaa qaba kanarratti dhimma tasgabbii dhabuu dabali kutaalee wal dhibdeen keessatti geggeeffamaa jiruuf haala wal dhibdee booda hunda keessa waan jiru baay'ee kan nama gaddisiisuuf baay'ee sodaachisaa ta'aa jira.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk Sudaan keessatti muddamsa dabalaa dhufeef sodaa qaban ibsuudhaan haala kana furuuf bulchiinsa siviilii argamsiisuu irratti dhiibbaa haaraan akka godhamu gaafatanii jiru.
President in United States Durani Donald Trump erga himannan yakaso dome afur ratdiya teboda abukaton sani himannicha dura abachuraf hojijel qabani jiru himannan ammamat ihate qoranno isan ratasefa mekesa kajel qabati akabekton nijedanit himannan kun egere trumpif egere siyasa sanif wangare miti dimma kanaratti gabasni veronica baldras eglesiatin qopay befakadu desa
President in United States Durani Donald Trump imma kaffalti mallaqatin walqabateni himatamani mana murtiitti iyachuudani imanna sanirat iyate erga dhaggeeffatani booda abukaatota isaani wajjini akkaata himannicha ofirra itti suurratti maal mariyatan abukaatoon isaani James Trusty giddu kana yemmuu dhaabbata oduu ABC saganta this week yookaan torban kana jedhamurratti gaaffii fi deebii taasisaniini gaaffii kana ibsuu fi fedhiin qabanu turan waa'ee miira waliigalaa Trump irratti kan caalaa dubbatan. Namni qorattoota federaalaatiin abbaa langaa New Yorkiin xiyyeeffannaan itti kenname kamiyyuu dhimmichi oduu gaarii akka hin taane yaada. Anaafi baay'ee suukanneessaadha. Garuu dafnee gara suura isa guddaatti suura seena qabeessaatti yemmuu darbinu. Yeroon kun biyya kanaa fi yeroo hamaa ta'uusaa irratti waliigaluun barbaada jedhan. Galmee maallaqaa jaarmiyaa isaanii kan New Yorkitti argamu irratti ragaa dhugaa hin taane dhiyeessuu fi filannoo bara 2016 walqabatee dubartii fiilmii quunnamtii saalaa irratti taatoo taatee hojjechuu fi akka isheen iccitii isaanii wajjin hin qabdu hin baafnee fi maallaqa laachuu fi isaanii dabalatee himannaa 34 isaan irratti dhiyaate. Guyyaa jalqabaa mana murtiitti dhiyaatanii yakka kamiiniyyuu akka hin raawwannee ibsanii himannicha hunda haalaniiru. Dhimmoottan abbaan langaa Alvin Bragg walitti qaban ija abbaa langaa waliigalaa duraanii Bill Barr duratti waan fudhatama hin qabneedha.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see any.
Galmee daldalaa sobuun qaama mala sobaa yoo ta'e yakka. Yakki suni maal akka ture sirriitti bakka itti ibsame hin argu. Daangaawwan seeraatiin wal qabatee rakkinawwan hedduutu jiru. Yakki biraa raawwatamaa ture maal akka ta'e sirriitti ibsuu dhabuun isaa yakka cimaa kan taasisuudha jedhan. Kan caalaa hammaatu garuu qorannoo federaalaa Tiraampi galmaalee hiccitiitti qabamuu qabanu of harkatti qabachuu isaaniitiif himannaan kan isaan mudatu ta'uusaati kan Bill Barr akeekkachiisan.
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction.
Tabawwan akkamii akka taphatamanii mootummaan federaalaa qorannoo taasisaa jira. Galmeewwan sana akka isaan argachuu hin dandeenye daangaawwan kaa'uunii fi dhoksuutu ture jedhani Bill Barr. Yeroo amma galmeewwan iccitiidhaan qabamuu qaban kan harka Tiraampitti hafe hin jiru jedhani James Trusty abukaadoon Tiraamp. Ogeessota turre naamusa qabeessa turre sun nu quubseera ajaja kabajuu wajjin walqabatee dhimmi hin xumuramne hin jiru jedhan. Yemmuu Trump himannaa isaan irratti dhiyaate ofirraa faccisaa jiran kanatti bu'ii filannoo bara 2020 jijjiiruudhaaf yaalii taasifamee fi hokkora amajjii ja'a bara 2021 Capitol Hill irratti raawwatameen walqabatee adabbiin maallaqaa jabaan yookiin hidhaan jiraachuu hin danda'a jechuun hin danda'amaa jedhanii Piroofeesarri seeraa Kaayiler Finkelistiin Yuunivarsiitii Pinsilveeniyaa irraa yaada VOA kutaa hurduu fi toora Skaayipiitiin kennaniin.
Insurrection under the 14th Amendment Section 3.
Gochi shirara awwachu seera fooyya'ee 14ffaa kutaa 3ffaani akka isaan waajjira federaalaa deebi'anii hin qabanne yookiin akka pirezidaantii hin taane dhorkaa jedhan. Akka ogeeyyiiwwan seeraa jedhanitti qorannoowwan taasifamanii kamiyyuu irratti filannoo bara 2014 dura adabbiin kamiyyuu fudhatamuu hin danda'u. Falmiin mana murtii waan dheerachuu danda'uuf. Filannoo bara 2020 kan mo'amani Doonaald Tiraamp filannoo bara dhufuu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa akka jiran ni beekama.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. har'a hinseenee dibaabaati. Hojii komedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Hinseeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamuuf kadandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamu wajjin hojii komedii haaraan ishee eegalte ka shibirreef baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Hinseeneen barattuu koolleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti waa'ee hojii ishee komediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti.
Ilaa akkas jetti baddeessaa sooftee malee.
Baddeessaa soofte malee qilxuu soofte nagarree qanqaraa boosse malee kichuu akka koo nagarree ishee.
Kisinaa fi deemoo kan na geggeessitu akka waan naaf beektu kan galma koo himtu.
Hinseenee Dhibbaa yeroo ammaa kan hojii komedii ishee shibirreef bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin komedii ishee toora yuutuubii Hegeree Miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu hinseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessuma haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda.
Baashkada na dhagaa jirtamini ani mee ani naan deemalee naan cabee miti.
Hinseenee Dhibbaa shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra.
Hinseenee Dhibbaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaattis haadha mucaattis barattuutti illeeti.
Hinseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu.
Kan hinseeneen akkamittiin akka shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaate. Sana booda garuu shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malutti himanii akka ishiin dandeessutti himanii sana qabatteeti egaa guddisaa kan isheen deemte.
Gaaffii shibirreetu amala hinseenee dhaale moo hinseeneetu amala shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu?
Amala shibirreen dhaalee jedhuure akkasumatti na furadhu.
Akka shibirreetti yeroo ammaa kana bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti.
Shibirree ta'een dubbadde ammallee deebiin jiran bakkee jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waame illee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkee jiraan Jaarsii dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo Waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada.
Hojii komedii shibirreef bashkadaa jedhamuu fi toora yuutuubii Hegeree Miidiyaatiin torban torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti bashkadaa jechuunis abbaan manaa shibirree haala ittiin dhufu ni qabaata laata?
Amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu bashkadaa dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema gaa ciccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaa ni dhufu.
Barruun shibirreef bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Hinseeneen.
Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuu hin jalqabne kana gochuuf immoo gana nama si barbaada nama sulukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaallee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko keessa keendii 15 hojjattu miti. Ammaaf bakkuma san ga'eedha kan ani yaada uume achumatti hojjadhu gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf jinqabaa nan barreessaan deemas.
Hinseeneen haala dubbii waan komedii shibirreef bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholii akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi.
Huccuun sun kan harmee kooti harki caalu. Soo ishiin illee wayyaa san uffatteeti gara baadiyyaatti kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti elumtee nu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun sun aadaadha kabaja qaba. Akkasumas illee aadaa adoliin koo wanna isaan uffatanii gama biraati illee uummanni Oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo shibirreen nama laateef osoo hin taane cunsun garto ko kanarmi shi je kasumasille kanamati shi kanarmi shi lamafat
hoji comedy shi akka gar dawotto ta tide situ ya dai sa kanar gatti abawar rashi ratau dubbatti insene
gafi baye marbadio kan baye jalatu magafatte abawar ranko ge gudda tabate raske satti duga dubbachuf najojja be sta jana narranga onqabu akkasaf akkawaqati kanani asbe e fulo umeta kan drajru umeti kun akani najaletu kan gode garajalu abba manako tijere yada na fajrat
mudenno yuqabattis gafatamte mudebistu
jiru na monito ko dokko gafati agata te dem warbadu kan madosha tani fu warbadan yechu ayo chaliste iste dem temalega cumada adubbi arti kana ke setti wa heddu tuna mamudata garadan durati na dubbada jayada badde sa softe malate chula qintu softe nagar qancara boste maleki chua kashi bure nagar ishi badibbo
ufatad ulin hujjechun ishe gammachi su kastin senen
adu garibachu bayne tisala confidence in qaba waya sana fadde hujjechuf ga hono dodu so da tokon qabu confidence gudanne tida gama enyuma ko tigatipe
hoji comedy sheke setti wan doctor nafiadin kastuf wan hoji sheti shejejebe suf tawhimti
doctor nafiadi baye na manager jabe se wantangochu qabu le natime wantangochu qamne monatime ጫላቲም ወርገን ፍንፍኔ ለቀስ ወለርግኒ አሶፍኔ ከስመስ ሌብል ብላና አሶፍኔ ነማ ሄዱ ነጀጀቤ ሲሉ ጋር በቹ ነማ ፉል ረተካ እንደምነ ተርካን ፈቺ ሲመሌ ዋንበዲ ኮነትሜ ዋንጋሪ ሰከስመለቲም እጋንምኒ ካራብራት ያድረንዳ ሺብሬ ነከስምኒ ሺብሬ ጀጀቤ ሱፍ ነው ዶክተር ናፊያድ ዱዱበቲን ጀነ
ያድጥ ሙራሽቲኒስ አከስ ጀቲን ሰኔን
አንያደን ቀቡ ኦሮሞዮ ወልጫፍቴ ኢምባሬዱ ዮ ተቆታኒ ዮ ወልጃለኒ ዮ ወልጎፋኔ ካምባሬዱ ኦርሚኑ ጎርሱን ያጋስማራኒቲ ሶ ዮ መሊሳ ቀባጥሊ ያከሳን ነጎርሳን ከረሚዲ አራባኒ ሺብሬና ከሲን ሰኔና ከሲራ ከይሳን ኡፋኒ ቱነ ጎርሳኒ ነቲቶላ ከነራን ከነፌ ኡመተ ኦሮሞ ሰበበላ ከሄዱ ሲንጃለ ደጀቹን በርባዳ ያደ ጉዳን ቀባ ያደን ቀቡሱ ነሞን ጭጭሞን ነበርባችሱ ነሚ ነጎርሱ ነሚ ያደና ፍላቱ ነበርባችሳ ሰበቡንሳ አኒ አርቲ ዳፍገና ጆሌላ ሶ ከናፍ ነሚ ነበርባችሳ ሰበቢቴ ወነን አምብሱሌ ወራን አመጀደ ከሳ ወነን ኢሳዴ ሙቀባቹን ቀባ ወነን ሞት ጭምሴው ጀዱ ሳከሱ መጅራቹ ደንዳ ሶ ከናፍ ነምኒ ሌና ባርባችሳ ነምኒ ነብከዳ አባቱ ነምኒ ያደና ፍላቱ ነምኒ ነጀጀዊሱ ያደ ጉዳን ቀብ ያደ ከነባስ የጀጩ
አባወራ ኢንሴኒ ዲባ መስፍን ተክሉ ሀድ ወራሳ ሀለቲን ጀጀዊሱ ረቲ ሰገለ አሜሪካ ተዋን ሜቀው
ጋፍሸኒ ወንተ ተከና ከነው ጀጡ ያው ነኔ የማብሴ አማካና ወንጫ ይባረቲ ጌሱ አንታኔፊ ነቂኒ ካናንጎሊኒ ማናም ናመዮናት ወንተኒ ጀለን ቀቡ ሮሽን ናዮም ሲፈቱ ያው ነነየ ማፊ ያፉ ካራፉ ድራትስ ብራራባቹፍ ያው ኮፒ
ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ከስማ ከኛ ሽብሬ ሀደወራ ባሽከዳፍ ናኮሪን ቆጲሳፍ ዲገለተ ይፈና ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋር ኦሮሞራ ቆጲናር አፍቅንዳይ ከነማ ሰገንታ ጉያሙ ያንተምሳስ ንመርሰሪ ቲከኛ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ራ ኢሜይል ኢዳን ከነኑ ደቀቡ ፈተንሞ horn@voanews.com ራ ተአምሰኑ ፍዲሳ ዩቲዩብ ትዊተር ኢንስታግራም ራት VOA አፋን ኦሮሞ የጀተኑ አርጋቱ ጉላላን ሰገንታ ካናና ሞዳንዲ ፕሮዲውሰር ከኛ ብራን ሃይሉፍ ከቪዲዮ ኑፍ ጉላላ ለተራ መንቴ ከሱመስ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቀንደሲ ተትግስት ገሜ ወሊን ከሱመስ ሩን ከሰና አንቱ ጅቤ ወራቴ ቆጲ ቦሪን ወልት ዴብና ነጋት ብላ